Anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu siku. Mapenzi unamona ulanya na chati, na kukujibu hata kia na poti yuko kwa pati na marafiki.
Sasa niko single na enjoy, niko single na enjoy. Mwenzenu niko single na enjoy, bora niko single na enjoy.
Kitaka kwenda kidimu
na napati mpaka suku,
aku siulizi yo nikitaka kwenda gypsy, element samaki samaki, Juliana liquid yo.
Oh shobo,
Ricardo Momo,
sitaki shobo,
Don Fumbwe.
Oh shobo,
salimie mkubwa Fela na babu Tale.
Sitaki shobo na mapenzi,
Don Mendez Mahela.
Sitaki shobo na mapenzi, bora kila mtu kifyaki. Mwenzenu misiwezi, na unabora niache asije tokea puani. Mkigumbana kidogo, kami sexy wake naona chati, na kubyu statasi zake wakumbushie zamani. Na
makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona nacheza mziki, usizani na mawazo, jamani kuwa singora
Uncle Shamte.
Ukinyona na buta shisha, usizani na mastressi wala na enjoy ira.
Wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy, sijenda nina msongo, jamani usingora.
Esma Platinum Juma Lokole.
Ukinyona na gonga kibati, usijenda ni Ahmada, jamani kuwa singora. Miacheli mwenzenu,
na enjoy.
Niko single na enjoy.
Siulizi na mtu eti baby uko wapi, unafanya nini, naishi na vyo tangale. Chikitaka kwenda Dubai, kitamba cheupe kwetu pazuri. Kanga pepe tamsondo ngoma, fote fote la chasio. Uhuru piki baiti pointi, Jangwani si breezy, the best tu cheze wote.
Come on, saga,
saga kisigino.
Come on, saga,
isage kwa juu.
Come on, saga,
sagia kwa chini chini.
Come on,
sasa ndio tu sage viuno jamani.
Haya twende, come on, twende, shikilia dera. Come on, zungusha, acha kumbwela. Come on, kata tutunze mahela.
Akinipenda mama inatosha.
Comic Slicer.